bandhigan lagu qabtay beeraha Bunkaya ayaa ahaa mid lagu tijaabinayay abuurka casriga ah oo qayb ka ah mashruuca kor u qaadida helitaanka waara oo abuurada kaasi oo la siiyay beeraleyda deegaanka Bunkaya ee magaalada Baydhabo si beeraleyda u beertaan dalagyo kala duwan taasi oo wax ka bedelayso hormarinta wax soo saarka beeraleyda Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cali Maxamed Ibrahim ayaa booqday beerta tijaabada abuurka ee Bunkaya oo ay ka socoto tusida beeraleyda tijaabada abuurka casriga ah si wax badan uga bartaan waxa ay ku kala duwan yihiin abuurkii hore iyo midka cusub ee hadda dunida wax ku beerato agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiinta ku heelinaya kormeerkaana ayaa sheegay in mashruucan muhiim u yahay wax soo saarka beeraleyda
ujeedadiga beeraleyti agaasimaha naska shaangni ama etaha inuu tusna tijaabooyin oo abuura oo banaanka lagu sheenay haano oo magaalada gudee ardeeda dhawaan uu tijaabiyani isbarbardhigaasay tuna kusoo biyaan in beeraleyti nin aragda hadba titaan gudee iyo taaskaal banaanka lagu sheenay marka waxyaabaha farq ee gaan dhaxeeyo walay oo kishil dubinyin inuu walko tusna marka gudahaan siisinsii kuma qoto beertuusiin dhon hawada marteen may buwa may ka taaleen gelidi sasoo kala digirti may buwa noocidii shil gudisnay oo salbukada iyo digirti kala caadiga ahayn marka gudahaan may ku dareemaysana markantii isbedel iyo waxyaabaha sayti tijaabooyinka hadba abuurkiisu kusii feeyleen inay meel ku muuqdo gudahaan marka ta digirti tan unato korsurugna oo may buwa tibnaan lagu sheenay hayti may dareemo kortan marka digirti titaan kala caadiga ah unato aragani inii may laaray xogaa xilli ahaan markii la fiiriyay horey may buu ardayda iyo ku roogda bixliga goosashada iyo ku roogda markii la fiiriyay ta markii siigna may faadanay inii siingey kan ila aragdan hadba qaabkoona antan suubin iyo taasayt wala farq kan dhahay
marka way faadanay kulli hada ama baaris ku socota wasaaradda gacanta ka hayta onina kama shuruucaan way buu support garayaan taageerahayna adawle ku baahan insha Allah wala lan weedana beeraleyta leeyo inii siin fertilizer ku saaro abuuratan marka nin ila aragtan ku war haytan oo inii walaas wasaaradda wada SSG nama ebaha ayato abuurada waxa baan id inta kulayso mubaaris iyo yow beeraley badan abuurta ilaa la deersi way qayb ku aha shirkado qaarani abuurta ilaa saarano beeraleyda la deersi nidaamkii marka oo way waha abuurada caadiga ah hab dhaqameedka inuu ku guuro hab casri ah guurno fadahayna
marka inta Bunkaya meel ka sameeyay xaruntii oo research-ku yaani abuurka la tijaabiyay intaan sharaxaad dheer aan galno kor meel jiray in company oo abuur dhiibayaan wasaaradda ka wareejiyaan wasaaradana abuurka iyo sheenan la ku tijaabiyay abuurka iyo sheenan haddii marka inta la ka abuure dan natiijadii iyo wali ha ku baheen meel buu aha yaani meel raay ayaa meel la ku ogaaday marka geeka ma aragayna daraad yalla abuuri natiijadii iyo si inshaal baheen iyo hadii walaan reports ka ku baheen nil wadaagay geeka isiin ma fadaane nin ila aragdan yaani waxyaabaha challenge-yada meel yaala iyo sidoo yaani isbeddelka meel yaala marka tan haddii oo meel raay banaanka lagu sheenayo digirti banaanka lagu sheenayo meel si indho la siin tusay haddana tii oo wadankan la ka sameeyay yen aragaysan isba bardhigan sameeytan la fadaa marka meel fadaayeen in macnaha yaani harvesting ma kala deer in isin sailing leen ku faa'iiday sidoo iyo yaani traditional kas la ku guuro digital kas la gaado tan wadankan oo isticmaalay tan oo isticmaalay wala meel fadaay walaad la ka siyaaw in haddana isticmaal shu ada barat hadii isticmaal shu ada barat may ko saaciye income ka koranka he ilmiga ha korre meel in baahnya marka in walaal la sameeyo oo yaani fuula galantila ka hay in isin nagataan dadku faa'iideysada walaayna barado